Dad badan oo haysta fiisooyin ku meel gaar ah ayaa dhibaatooyin badan la soo gudboonaadeen intii lagu jiray faafka COVID-19, sida lagu ogaaday daraasad ay samaysay ururada shaqaalaha ee gobolka New South Wales. 87% dadka la wareystay ayaa sheegay inay bixin waayeen qarashka nolosha ee asbuuc walba, halka 43% aysan mararka qaarkood cuntaba cunin. Waxaan halkan ku eegaynaa talooyin looga badbaadi karo waqtiga adag ee lagu jiro. In qofku miisaaniyad leeyahay waa xirfad faa'iido badan leh, xataa waqtiga caadiga, markaas oo ayna soo galaan lacago nagu filan oo aanu biilasha caadiga iskaga bixin karno cuntana ku gadano. Laakiin Kane Johnson, oo ah la taliye maaliyadeed kana tirsan xarunta qaran ee deymaha, ayaa sheegay in ka badbaadida xilliga adag ee faafku uu yoolka keliya u yahay ardada ajaaniibta iyo shaqaalaha soo galootiga ah oo COVID-19-ka sida adag uu u saameeyey.
We're getting a lot of calls from people who have no income at all and are just struggling to pay for day-to-day essentials such as food and rent and utilities.
Waxaan soo wacay dad badan oo aan wax dakhliga soo gelin oo la daalaa dhacaya nolol maalmeedka sida cuntada, kirada, korontada, gaaska iyo waxyaalaha lamidka ah. Dhammaadkii Maars oo ilaa bilowgii Abriil, urur shaqaaleedka New South Wales ayaa qaaday daraasad ay ka qayb galeen 5,000 oo shaqaalaha haysta fiisooyinka ku meel gaarka, waxayna ku ogaadeen in 87% ay dhibaato ka qabsatay iska bixinta biilasha asbuuc walba. Johnson ayaa ku boorinaya inay dadku la hadlaan bankigooda haddii nolol maalmeedku uu ku adkaado. Haddii bankiga aad ka codsato inay kaa joojiyaan lacagaha lagaa goosan jiray maadaama aysan wax lacaga kusoo gelin oo dhaqaale xumo kusoo wajahday, sharciyan waa inay hakiyaan lacagahaas oo dalabkaaga aqbalaan. Guryaha ayaa qaali ku noqday 30% soo galootiga fiisooyinka ku meel gaarka haystay, waxayna bixin waayeen kiradii, iyagoo qaar ka mid a ay qarka u saarnaayeen in guryaha laga saaro, sida laga soo xigtay daraasadda urur shaqaaleedka New South Wales. Jamima Mowbray, oo ka tirsan ururka ay leeyihiin dadka guryaha kiraysta, ayaa iyaduna ku talinaysa in dadku ay la hadlaan milkiilayaasha guryaha ay degan yihiin haddii dhaqaale xumo ay soo wajahdo. Dadka guryaha kiraysta oo COVID-19 uu dhaqaale ahaan saameeyey, waxaa lagu dhiirigelinayaa inay milkiilaha ka codsadaan in kirada laga dhimo ama mararka qaar laga daayo ama xataa dib loogu dhigo bixinta kiradooda, ayay tiri. Gobollada kala duwan ee Australia ayaa soo rogay barnaamijyo lagu taageerayo dadka dhibaatooyinka dhaqaale ay haystaan. New South Wales waxaa bixinaysaa $50 oo voucher ah oo looga caawiyo korontada dadka, halka Victoria ay dadku codsan karaan deeq ama lacag tamarta ay isaga bixiyaan oo gaaraysa $650 muddo 2 sano gudahooda. Johnson ayaa ku talinaya in dadku la hadlaan shirkadda tamarta haddii dhibaato dhaqaale ay soo wajahdo. Shirkadahaas waxay leeyihiin, ayuu yiri, qayb dhan oo qaabilsan dadka dhibaatada dhaqaale ah haysato, marka wac oo ka codso in lagaa dhimo qarashka ama dib lagugu dhigo ama lagu dejiyo qorshe aad tartiib tartiib isaga bixin karto lacagahaasi. Ururka shaqaalaha New South Wales ayaa ogaaday in 65% ay dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka ay waayeen shaqooyinkoodii ama ay lumiyeen shaqooyinkoodii bilowgii Abriil. Kasoon Kalhara, oo ka tirsan golaha ardada ajaaniibta Australia, ayaa sheegay in inkastoo ardada ajaaniibta lagu dhiirigelinayo inay la baxaan lacagta kaydka howlgabka ee loo yaqaana superannuationka iyo wixii hore ay u dhigteen, laakiin buu yiri laguma xisaabtamin saameynta ballaaran ee faafka coronavirus uu ku yeelanayo dhaqaalaha dalka. Waxaa xaaladooda uga sii dartay in 60% ardada ajaaniibta ay shaqooyinkoodii lumiyeen ama waayeen, halka 37% dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka ay ku tiirsanaayeen qoysaskooda, saaxiibo ama saygooda. Kalahara ayaa sheegay inay taasi ahayd taageero waqti dheer aan soconayn maadaama cid kasta uu COVID-19 ku saameeyey. Inkastoo dowladdu ogolaatay in dadka dhibaatada dhaqaale ay soo wajahdo ay kala bixi karaan kaydka howlgabka ama superannuationka, Johnson ayaa sheegaya in go-aankaas aan si sahlan loo qaadan, dadkana looga baahan yahay inay talooyin raadsadaan ka hor inta aysan lacagtaasi la bixin. Haddii aad 10,000 la baxdo hadda, ayuu yiri, waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa dhaqaalahaaga waqtiga dheer. Australiyaanka ayaa loo ogolaaday inay subarka 2 jeer lacago kala baxaan, hal mar ka hor 30 June iyo hal mar oo kale ka hor 31 December.
There are other ways that you could potentially access your super. It is quite difficult, but if you give our service a call, we can talk you.
Waxaa jira dariiqyo kale oo lacag loogala bixi karo superannuation-ka, inkastoo ay adag tahay, laakiin haddii aad na soo wacdaan, waan inii kaga warrami karnaa ama faahfaahinteeda ayaan inii la qaybsan karnaa, ayuu yiri. Dadkaas dhibaatada dhaqaale haysato ayaan doonayn in culays ganaaxa loogu daro. Linda Main oo ka tirsan Legal Aid New South Wales ayaa sharaxaysa. Ganaaxyo la xiriira caafimaadka dadweynaha ayaa lagu soo rogay dadka, taasoo gaaraysa kumanaan dollar marka dadka aan ku hadlin af Ingiliishka sida kuwa degan galbeedka Sydney ayay aad u saameeyeen ganaaxyadan, ayay tiri. Talooyin dhaqaale oo lacag la'aana waa National Debt Helpline oo ah 1-800-777-777. Waxaad sidoo kale turjubaan ka heli kartaa adoo wacaya 1-3-1-4-5.